yewtere sukaɓe mal fou
e wi landiniɓeɓe ɓeɗo ekkintinama e ley balɗe nayyi sifa jogola basiji e dewrintinal jangguinaɓeɓe ɓeydanam faamu biran dunno sukaɓe woɓɓe yalla ɓe gartana hakkilo jogola basiji ley nokkuji ɗiɓe gooni ɗum woni ko holliti Antoine Aplogan hoorejo gradem kala jangguinaɗo nawtorto faamu makko banggal yewtereji jande fewde e sukaɓeɓe o wondi ɓeɗo dun nawtorto ɗum no fewiri banggal jogola basiji nokkuji ɗiɓe gooni e muɗum hono sababu basi wawata jogede yalla newa muñade tawa ley golle kamɓe ekkintinoɓeɓe sisliji yewtereji ɓe tottata sisliji yewtereji ɗum woni ko holliti landiniɓeɓe minen mila wiɗe so sukaɓeɓe pamminama jogola basi ɓe mawniranno go hakkillo e haɗude basiji e ley korata ko ɗum woni ko ɓeydi wiide Antoine Aplogan sukaɓe yo gonɓe ley duuɓi sappo e jetti ko ɓuuri hewde mabɓe yo hakkude duuɓi jetti e duuɓi sappo e nayyi ana hakkude ɓeɗo sukaɓe ɗum jangguɓe ɓe meeɗa janggude sarɓe foof ley kiraduji iwri ley guɓen lolirɗe coopérative humcande hoore hakkeji sukaɓe nokkuji ɗoɓe gooni donc en kaɓaro neɗɗa ko holti wiide ana hani jaati sukaɓe pammine séria ji pawiɗi ɗi jogola basiji no yaɓɓugol hakkeji tomonto en wurri ɗiɗo wattuji ɗi ka ɗum fo tawede ɗuñata fo caggal ɓeydanngol faabu sayiɓe e kañum heƴaɓe laamu yalla sukaɓeɓe na hettino ɗum noon no yafiri ɗum woni ko holliti Seydou Magassa kanko sociologue
des enfants souvent qui sont mieux informés
sukaɓe jangguinaɓe pamminaɓe mbawɓe faabade e ley dawrugol basiji hewti guidali fewde e nafakaji mabɓe ndennoon hani juuɗe mabɓe watte hen ɓe hettine kamɓe ɗum andi ko woni caɗele e ley basiji ɗi wattumo basi immi kanko sociologue waɗi noddago landinal alhaali sukaɓeɓe banggal huncangol hoore jogola basiji
yewtere sukaɓe man fu wonno.